Banyarwandakazi, Banyarwanda, baturanye namwe nshuti z'Abanyarwanda. Uyu munsi Abanyarwanda baribuka n'icyubahiro umunsi muhire w'iya 28 Mutarama. Umunsi abenegihugu bahagurutseho baturutse mu mpande zose z'u Rwanda, bagahurira igitarama, bagafata icyemezo kidasubirwaho cyo gusezerera ingoma ya cyami na gihake, igasimbuzwa Repubulika ishingiye ku mahame ya demokarasi. Kugeza n'uyu munsi u Rwanda ni Repubulika. Ushaka guhinyuza yasoma itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho mu ngingo yaryo ya mbere. Iyo ngingo igira iti: Leta y'u Rwanda ni Repubulika yigenga kandi ubutegetsi bwose niyo buturukaho. Ishingiye kuri demokarasi kandi igamije guteza imbere abaturage kandi ntishingiye ku idini. Ishingiro rya Repubulika ni ubutegetsi bwa rubanda butangwa na rubanda kandi bukorera rubanda. Banyarwandakazi, Banyarwanda, baturanye namwe nshuti z'Abanyarwanda, reka twibutse ko ingengabitekerezo ya cyami na gihake yari yaracengeje mu mitwe y'abenegihugu ko ubutegetsi atari ubwa bose, ko ahubwo ari ubwa bamwe, ko gutegeka bivukanwa, ko bitangwa mu maraso, ko hari bake gusa bavukiye gutegeka, abandi benshi bo bakavukira kubabera abagaragu, ko ubutegetsi bubereyeho gukorera inyungu z'abategetsi mbere na mbere. Niyo mpamvu abaturage babagaho babereyeho guhakirizwa, gutanga imisoro, amakoro n'amahoro by'urudaca. Abaturage baberagaho gukorera umwami n'ibyegera bye, ubuzima bwabo bwite, ubw'ingo zabo n'imiryango yabo nta kandi gaciro byagiraga. Umuturage warambirwaga ako gahato akagira atya akihagararaho akanga kuyoboka, yakubitwaga ibiboko akamugazwa, yaricwaga cyangwa agacirwa ishyanga. Itariki ya 20 Mutarama 1961 niyo yahinduye iyo miterere y'ubutegetsi, iyihindurira mu mizi. Niyo mpamvu ibyabaye icyo gihe byiswe revolisiyo ya Rwanda. Mu kwemeza ko u Rwanda rubaye Repubulika, ko karinga iciwe n'izayo zose, kubwira uburangiye, imiterere y'ubutegetsi bw'u Rwanda yari ihindutse bidasubirwaho, kuko ubutegetsi nyine bwari busubijwe mu maboko ya bene bwo. Kuva uwo munsi byumvikanye neza ko ubutegetsi ari ubwa rubanda, rubanda ikaba yaburagiza abo yishakiye binyuze mu kubihitiramo mu matora adafifitse. Icyo nicyo duhimbaza uyu munsi ku nshuro ya 57. Gusa rero iyi sabukuru ya Repubulika tuyihimbaje mu gihe gisa n'ikidasanzwe. Mbere na mbere navuga ko tubabajwe no kuyihimbaza mu gihe umwami wa nyuma w'u Rwanda ari we Kigeli wa V Ndahindurwa aherutse kwitaba Imana, ariko n'ubu tukaba tutazi neza aho ashyinguye kugira ngo ababyifuza babe bajya kumwunamira. Nk'uwabaye umukuru w'igihugu, Kigeli Ndahindurwa yakagombye kuba yarashyinguwe agahabwa icyubahiro kimukwiye, akunamirwa n'Abanyarwanda bose, nyamara siko byagenze. Ubu rubanda iribaza niba mu by'ukuri umugogo w'umwami wacu ushyinguye mu gihugu cya Portugali cyangwa imwima ya Nyanza mu Rwanda. Dore ko twombi twabonye hari ababereye imihango yo gushyingura, misa zirasomwa, isandugu zishyirwa mu mva zigirenzwaho agataka. Mu by'ukuri ninde uvuga ukuri, ninde ubeshya Abanyarwanda hagati ya Paul Kagame n'abakunzi b'umwami Kigeli? Politiki yo kurindagiza Abanyarwanda izarangira ryari? Dukeneye ko iki kibazo cyasobanuka. Icyakora tuboneyeho akanya ko gusuhuzanya icyubahiro Yuhi wa VI wimiye ishyanga kandi bitari bikwiye. Nubwo u Rwanda ari Repubulika, Yuhi wa VI akaba ari umwami udategeka, ahubwo ari umwami w'umuco nk'uko byakomeje gusobanurwa. Tumwifurije ishya n'ihirwe, Imana imukomereze ubuzima kandi muhe ubushishozi n'imbaraga zikwiye kugira ngo ashobore gutanga umuganda we mu gukemura ibibazo bikomereye Abanyarwanda muri iki gihe, kandi nawe azagira amahirwe n'ishema ryo gutaha mu rwamubyaye yemye. Nanone ariko mu gihe duhimbaza isabukuru ya Repubulika ishingiye ku mahame ya demokarasi, turamagana twivuye inyuma imikorere y'umunyagitugu Paul Kagame wagaruye muri Repubulika bwa butegetsi bwubakiye ku muntu wishuka ko yavukanye imbuto ngo akaba ari we wenyine ushoboye gutegeka u Rwanda, abandi Banyarwanda bose bakaba ari ibigwari. Dore bigeze n'aho arenga wa murongo utukura yadukana ibyo gucira ishyanga abandi benegihugu bifuza kugira uruhare mu micungire myiza y'igihugu cyabo bitabira amatora. Ubu bubasha Paul Kagame yihaye buragaragaza neza neza uko yumva ibintu mu mutwe we. Muri we yiyumva nk'umwami, u Rwanda rukaba rutakiri Repubulika, ahubwo rwarasubiye kuba akarima kabibwira ko bavukanye imbuto. Nubwo Abanyarwanda benshi baba Abahutu, Abatutsi cyangwa Abatwa bashyira mu gaciro babibona bakababara mu mutima wabo ariko bagahitamo kwicecekera, twebweho rwose ntabwo dushobora kwemera kuri pfana. Ibi bintu ni amahano. Ikiri ukuri ni uko Paul Kagame ananiwe, akwiye rero kurangiza manda ye ya kabiri ubundi akegama akareka abaturage bakihitiramo abayobozi bashaka muri aya matora yegereje. Ntabwo dukwiye rwose kwemera ko Paul Kagame asubiza igihugu cyacu mu kaduruvayo, mu mwiryane no mu ntambara z'urudaca ku nyungu ze bwite n'umuryango we. Niyo mpamvu twifuza dukomeje ko hashyirwaho guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro mu gihe kitarambiranye, bityo ikibazo cy'umunyagitugu ushaka gukomeza kugira Abanyarwanda bose ingaruzwa muheto kigashakirwa umuti mu maguru mashya. Ntitwasozera ijambo tutunamiye abenegihugu b'intwari bahanze Repubulika, tugashima by'umwihariko Mbonyumutwa, Gitera, Kayibanda n'abo bafatanije. Ndasaba imiryango yabo kwidakwiye kwemera gukomeza guhatirwa kubaho mu ipfunwe, ahubwo ko igomba kubyutsa umutwe ikagira uruhare rugaragara mu kugoboka Repubulika. Igihe kizagera isubizwe ishema kandi habwe ingororano ikwiye abitangiye igihugu by'ukuri. Nanone turifuriza abatari pfana bose n'ababikundira umunsi mwiza kuri iyi tariki bizihizaho ishingwa ry'ishyaka ryabo bise Ishema ry'u Rwanda, rikaba riharanira kunga bene gihugu kugira ngo bafatanye kwiyubakira u Rwanda rujya mbere kandi ruha abana barwo bose amahirwe angana. Harakabaho Repubulika y'u Rwanda, harakabaho bene gihugu batewe ishema no guharanira ko demokarasi ishinga imizi mu Rwanda. Mwese mwese Imana ibahe amahoro n'umugisha, mugire umunsi mwiza.